Africa's baddest DJ.
And I'm only getting started. New Yule Headmaster, Karibu Darasa.
Mogoroki.
Anytime you see me, I'll be fresh out the oven.
Simama, kete, simama, kete, simama. Wacha kubanjuka kwenye kete, mbogi, mbogi.
Mix Masters Entertainment.
Wa bebe, still low.
Mash up the pace, cause you know we burning. Nina bogi na siringi.
Africa's biggest award winning DJ.
You the boy.
DJ Kalonji.
Chief Inspector.
Sinolo baya, wacha kusonga.
Ada kumada, mambo kigaza.
Fabia yangu ni kufa msota. So I'ma go hard kama punch ya kushoto.
Oya, oya, oya. Ebu zima yo kitu.
Yo, Zidro.
Magic and the
beat. Kwa nini aje bado just yati yati. Tingishi zoma rap, rap, rap. Kwa nini aje bado just yati yati. Tingishi zoma rap.
This is DJ
Kalonji. Mikono juko napenda mati. Right, left, mati. Kwani nje bado just yati yati. Tingishi zoma rap mati. Mikono juko napenda mati. Right, left, mati. Slapenda vile mtu na yoyoma. Siri kama gode vile na kuchoma. Siri kama mbuku rata nisha soma. Ba do 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 do. Kwa kuona tuona eh. Madini kuwezulita swali mutu. Hapa kila mutu akona kona. Madini kuwezulita swali mutu. Hapa kila mutu akona. Madini kuwezulita swali mutu. Hapa kila mutu akona kutu.
Mix Masters Entertainment.
Hapa kila mutu akona kutu. Hapa kila mutu akona kutu. Shika wako mi, shiki wangu mutu eh. Acha kipusa basi minkubusu. Atika mtu zitoke, tudansa tishoke. Na usiogope, mdogo tuziondoke. Mkate, nsake, npate, njote. Na ihadi koste, miwasha ninote. Na kuwaga fete, tuende tuendete. Shaka mashete, jipambe zitete. Si, leo nisiku yako mami. Kama tuka watoke, tuwa kule kinguai. Na bado kini jenga step back, tia, 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 tia. Kwani nje bado just yati yati. Tingishi zoma rap mati yati yati. Mikono juko napenda mati yati yati. Right, left, ati yati. Kwani nje bado just yati yati. Tingishi zoma rap mati yati yati. Mikono juko napenda mati yati yati.
But the music we making it touch your soul. Take you to a place you never been before.
Africa tunaika mia tu most most bana. I'm Kenyan so you know I'm a marathon runner.
Okay.
Unaishiaje vi basic nika kesho iko pro.
Mogoroki, mogoroki.
Unaishiaje vi basic nika kesho iko promise. Na kuna era si tesi na band album ya Chronics. Chronics, you band album ya Chronics. You band album ya Chronics. Unaishiaje vi basic nika kesho iko promise. Na kuna era si tesi na band album ya Chronics. Nyuma yangu na jeshi. Nomba niende mbali. Wanakungoja udedi. Waende wagawe ma. I'm currently not in a position to kill poverty. Slaki tu kwa mpesa usini hale please. Natafuta kitu in many different currencies. Black check disease. Waiwa kidai shopping twende overseas. Mekam na gali kubwa let me show my kids. Nazirka juu ya meza wone emblem jadi. Nyashinski ndio stima wacha Ken Jenani.
Mix Masters Entertainment, the number one champion sound in Africa.
Whoa!
zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki, zimenishika yo. Kiko kukito kimejifita, sini kimbicho yo. Sini kenyewe, kiko kukito kimejifita yo. Kiko kukito kimejifita, sini kimbicho. Sini kenyewe, kiko kukito kimejifita, juni kimbicho. Washaki, nyo kende chain, kivute kinge. Adiko brain, kitamiki. Sayarei, kiki. Adiko vein, ati washaki. Nyo kende chain, kivute kinge. Adiko brain, kitamiki. Sayarei, kiki.
Yes.
Ini goma ingine chani nito matisha. Brand new style nito matisha. Kuna kikolo kinare kodelia wakisha. Bafiri mamboshis natoka hadi natirisha. Ini goma ingine chani nito matisha. Brand new style nito matisha. Kuna kikolo kinare kodelia wakisha. Bafiri mamboshis natoka hadi natirisha. Ini goma ingine chani nito matisha.
You got the keys to my Jeep. This is tricky sana mambo hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Ski accelerator. Naiwate kusedereka. Naiwate accelerator. Naiwate kusedereka. Speedometer.
Busy blaze. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga you be my honey. You say you want me or you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Beep, you got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerator. Speedometer. Kusedereka, speedometer, accelerator, speedometer, kusedereka, speedometer.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mini mkali, utanipata na my boys nikikata mati, kwa dunda sipendi vita jona watiaji, nikiserereka, napenda ndogo hiyo. Nandimu, najagia maji moto.
You got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo hini stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerator. Speedometer. Kusedereka. Speedometer. Accelerator. Speedometer. Kusedereka. Speedometer.
Mi kani beat na ua. Mi kani shash na dua. Mi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kao juu tajua. Mi kani beat na ua. Mi kani shash na dua. Mi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kao juu tajua.
Calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi siria. Wanarudi bila to be a sindila. Hiyo ni petroli ya mashini. Bless my room kana zizi. Nianike hii mattress kama wiki.
Ban Ibra city shash. Chain Mali end around. Kitu safi toka south. Rasta man water guanti. Na wadigida waroro wakitikita.
Mi kani beat na ua. Mi kani shash na jua. Mi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kao juu tajua. Mi kani beat na ua. Mi kani shash na jua. Mi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kao juu tajua.
Naiwake. Sina pressure kani manzi ya mebeba. Kani midi itabidi nimesare ketepa. Sina pressure kani manzi na kemba. Nina chumeneze lala leo mpaka December. Attitude kama mode wa Kenya. Kunipita itabidi umesaka mwa Kenya.
Dunda leo imeni bamba jo Niko na dema na madia bajo Amenito wa Kenya mo anaishika. Ameraruwa mbaka shacha manza kunilamba. Ashadai acha. Acha kuacha.
Naiwake, naiwake,
nae wake nae wake.
Good boy, honey boy, I'm tough. You too sana, yeah, you know I'm star. Drinks on me, we gon' buy the whole bar. Fukuza hiba reading like a fry sick on ja. Ha, live up when I sugar. Bro, nini hiyo umeva. Swaga bala, niki shika mic. Pala my damn wana, so la la la. Show me love, DMs are bombarded. Anytime you see me, I'll be fresh out the oven. Yanni hot cake, got the looks from my daddy. From your young, unique, who I'm so just so I'ma go hard, come and punch up and shut to.
Bonge, 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 la hewa usi nyonge. Bonge, bonge, tuna wapa magi longe. Bonge, 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 la hewa usi nyonge.
Karibu darasa, leta nyoko nyoko nyahunyo na chapa. Darua hizi traki halizi na chafua mesa, muna changa ha. Sina pesa kwa kibeti, zote kwenye banki, mula implenti. Funga biashara kama haileti, kasalo kako kwangu, nikapeti. Ni yule boy, wakangemi, ulizia pale, kwa waboni. Mgenge halisi yani tangu zamani. Bad boy au pia baba watoto. Mzee wa familia kama jomo. Sipendi mizozo. Jifanye mjuaji unakula kokoto. Nadunga madigaga wakidai za macho. Chonjo chonjo.
Bonge, bonge, bonge za hewa usinyonge.
Ninja ego bonge. Yes, mkonkodi but Buddha keep change. I make him go bananas. Imebaki, imebaki, wameze ndizi. Give him a run, give him a run. Wakimbizi awatagwan. Sijali cost, kupiga mbizi. Missy celeb, fani na msupana. Itwa kiki, mpedi ago gaga. Sema dikaga kama gaina. Sita futi pini, papa samba msupa. Shuka nita pande. Backstage, quicky quicky. Jumanzeni na haraka. Kwa boxa baraka, kinyangunya chapa chapa. Nikamsap, sasa mtoto ametata. Alitaka, amepata. Chora namba, toka keja akitembea kama bata.
Bonge,
yao yao,
bonge,
bundo
bonge, za hewa usinyonge.
Yo, prr, kang, kang, kali wow, yao yao. Ndiyo hao,
tuna wapa mabi donge.
Udo na chorea kumadam. Udeze miraru uka dance. Weekend, yuruki unge elan. Mkoba kenda lisha unda plan. Wena tila hizo kuna majama.
Itisha mzinga bana ziki kam turore. Akuna itha youth man we turore. Di kabisa turoye, turoye. Meda ofisi turoye, turoye. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam.
DJ Kalonji
Kaulunga. Bambili tatu minafunga. Kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula. Kaulunga. Bambili tatu minafunga. Kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula. Kaulunga.
Siezi kuwa tu tribal. Luga joni pesa buda jomi ni tribal. Ina set kwa keja na main na daikol. Wanjiru ya ndakinyiwa na daibol. Na mindi omesi hakuna pass minafunga. Hakuna rambe misi olunga. All webcam lakini usikuwa chakula. Rada ni masocial like chorea jo majura. Kuliwa mada shiro pale wa bebe skilo. Zika shika zika nice suta jani zero. Hitman badman kare kotero biro. Kotero biro kare kotero biro. Kema langwe from this like St. Ludwig's. Tangu get atako wakadai ku get kiss. Tuli get us sayi wana give this. Wana dai benga nime chiku liko Netflix.
Yoka ni kubenga.
Kaulunga.
Yoka ni kubenga. Yoka ni kubenga.
Hey, Kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula. Hey, Kaulunga.
Bao mbili tatu mina funga Kaulunga.
This is DJ Kalonji.
Shika mtoto dele bablas Nige mtu kwani nini hola gala dance Shike meza shike unanga yani double dance Mami ndo fizika unarada kuna kutu bond Yoka ni kubenga, yoka ni kubeng Yoka ni kubenga, yoka ni kubeng Yoka ni kubeng, yoka ni kubeng Yoka ni kubeng,
yoka ni kubeng Yala new position every time me a dig it Nike zima, asha buda chesa na nari Yati, eh, buda chesa na nari Nike zima, asha buda chesa na nari Yati, eh, buda chesa na nari Nike zima, asha buda chesa na nari Yati, eh, buda chesa na nari Nike zima, asha buda chesa na nari Yati, eh, buda chesa na nari
Shika jaba, shika mtoto dini babulas Nige mungu kwani nini hola gala dance Shike meza shike unanga yani double dance Mami do fisika unarada kuna kutu bond Yoka ni kubenga, yoka ni kubeng Yoka ni kubenga, yoka ni kubeng
New position, new position New position, yala new position New position, new position New position, yala new position Nike zima, asha buda chesa na nari Yati, buda chesa na nari Nike zima, asha buda chesa na nari Yati, buda chesa na nari
Rada rada ni gani, tuingie ndani Tumisi bane minajua ukohoni Janta ni janta judundu inamata Ganja famane wale wa janja Kushutu kulie wanachora namba saba Wana, wanachora namba saba
Shukri wagri, shukri wari, den 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 Nasema shukri wagri, shukri wari, den 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 Yo, katika, dondosa Natigal, rombosa, rombosa Kila mutu, rombosa Hey!
Nike zima, asha buda chesa na nari Yati, buda chesa na nari Nike zima, asha buda chesa na nari Yati, buda chesa na nari Yala new position, new position Yala new position, new position Yala new position, new position
Doyo, 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 doyo
Kama kuna, kana mama yako Kujikuja bo Kana mama yako Kama kuna, kana mama yako Kujikuja bo Kana mama yako
Wacha ni kutest Yone girl ka leo tan dress Nipunguzie stress Mjulu bang Bend bend Niku bang bang Alejandro chief inspector Nipo zako na zinyonya kama nectar Kitu mufata solo ni macheta Sio bomi nalipuka ni mavela Tunepuliza leo kivuvuzela Zimetushika zimetufunga kijela Riangi ni kukambatia na kukemba Na mawezere uziza ya ayela
Kama kuna Kana mama yako, kujikuja hapa Kana mama yako, kama kuna Kana mama yako, kujikuja hapa Kana mama yako, kama kuna Kana mama yako, kujikuja hapa Kana mama yako, kama kuna Kana mama yako, kujikuja hapa Kana mama yako
Bambi gita, wane wane be Washa washa be, luku luku de Bambi gita, wane wane be Washa washa be, luku luku de Jeshi yangu nguru na sinobaya Si u city golden na nima mbichwa Wadau geto kuburudika Ma empress ni kudigidishwa Kaningono awatakoma Mangoko tuwazi manga manga Pasa pasa ka aditicha Mapokot nita alavuva
Hude hude with a big fat booty With a gude gude go down low Mami cheza kude kude Mini guze guze mbako stuke due Nikukune kune Underwater chini ya maji nikukumbe kumbe We mtamu supu tamu kaya kunde kunde Kitandani mtihani tunde shule shule Na you know Ni mashash na kibena
Bang digita Waine waine be Washa washa be Luku luku de Bang digita Waine waine be Washa washa be Luku luku de Bang digita Waine waine be Washa washa be Luku luku de Bang digita Waine waine be
DJ Kalonji
Tem after kutek wa kakao Nkirudi zomba Joja tete mabasi Sivuti doja Na kishiba kiuzazi Ataipisha maganji Sijali juyani kondule uchoma Na makuku nazimamanga Lafu buda izi kutu nazimuamaga Mogi bado ni ya makazla Masona marachet Na bibi material Apantaka Jeki bye bye, saki jobi sanga na drama kwa life. Dada tunite ina mangwaya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya bill jona buy. After ni makuki na keki kwa ndai. Meza na ukiple kicho kesi badai. After ni makuki na keki kwa ndai. Meza na ukiple kicho kesi badai.
Siyo ni criminal. Kwa ni criminal. Siyo ni criminal.
DJ Kalonji.
You're ni criminal. Kama ndlama buda boss kama vindio. Mina cheki blue wa una cheki indigo. Na kupenda ata ukinita indiot. You're ni criminal. You're ni criminal. Ukiromosa ile part more critical. Ukidai can we get more physical. Ukiwasha gode past besiniko. You're ni criminal, you are criminal. Nda kupata pale mbele kwenye pinako. Leo Nairobi kesho na kucheki Singapore. Huku kwetu josi karibu na liquor store.
Aye! You're ni criminal. You're ni criminal.
Masters, DJ Academy. We only train professional entertainers. Intake ongoing. Contact DJ Kalonji on 0725-686-724. 0725-686-724.
Africa's biggest award-winning DJ. DJ Kalonji. Kalonji.
Now pelekana rada na wapelekana rien.
Oya, pelekana rien.
Pelekana rien. Pelekana rien.
Oya, pelekana rien. Oya, pelekana rien. Oya, pelekana rien. Pelekana form doni sekao baye. Oya, pelekana rien. Pelekana form doni sekao mambos. Oya, pelekana rien. Pelekana form doni kumbeo manyonyo my drinks. Check my yanks. Check. Leo ni wablamis, wamnyonyes, wamtekes, sindio.
Oya!
Sa joki kola chawa baki na usoro tukifloss na madiva wanafika zimefura. Natakia rungu yole boy mtafu wapiga ndizi kwa bafu. So piga chua mgeto we kwa riang na mayang. Wako idhaa ya mawengu wapendi vako za mabaika wanapenda tu maflag. Kural duma mbichwa kani party tunapati atupotezi wakati kufilisha tu angati. Kuteka dada zao adikuwao. Iyo ndo riang, iyo ndo vako.
Simama kete, simama kete, simama. Wacha kukatika kwenye kete. Simama kete, simama kete, simama. Wacha kubanjuka kwenye kete. Mbogi sete, simama kete, simama. Wacha kubanjuka kwenye kete. Simama kete, simama kete, simama. Wacha kubanjuka kwenye kete.
Mabari sasa, sera za vera. Nyumu mebeba, no wanda kila niga na dai kubeba. So kulukulu non-stop na songa. Badaye ni kubebe ni kudare kidonda. Figa inanita, we katika. Apo kukuta, we pandisha. Songa kusonga, busu tapata. Tuma ni konki konki tena viti. Apo nipe basa, tosete kishada. Mada kumada, mambo kigaza. Chapa chapisha.
Yo, this is the money.
Yo, hello. It's me again. Na nimetoka neti nipeleke na riang. Wanaume moje pange na sakatuma dem. Hapana chajisha basi gali nipe game. Jogo alale ndani mina umba tuko same. Na kama iko tatulisha do mina sen. Paresh mina gonga ni wa Bethlehem. Na nina manan wanapenda peke jeng, yeah.
Simama kete, simama kete, simama. Wacha kukatika kwenye kete. Simama kete, simama kete, simama. Wacha kubanjuka kwenye kete. Mbogi sete, simama kete, simama. Wacha kubanjuka kwenye kete. Simama kete, simama kete, simama. Wacha kubanjuka kwenye kete.
Wabebe, skilo.
Wacha kubanjuka kwenye kete.
Wabebe, skilo.
Wacha kubanjuka kwenye kete.
Wabebe,
DJ Kalonji.
Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe,
suji baby. Dem yangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako on. Amejibeba ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kwe high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukiimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Kwa nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high dine, za kukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai.
Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai.
Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. That girl, she a bad and she know. Cheki vila mini marda shiro. Like a snake body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor, kwanza ibiti kigonga. No life, fine girl, umeni roga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tuma, ouch to be donda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujenga na rende. Boy vupa tunagwash na bireza. Big tune kwenye club wanacheza.
Na wapilika na rem. Kama ona rada nge ya belisha rem. Hapa niku sakata, sakata, kam sakata. Shikika, kam. Na wapilika na rada, na wapilika na rem. Kama ona rada nge ya belisha rem. Hapa niku sakata, sakata, kam sakata.
Shikika, yuyo.
Na wapilika na rada, na wapilika na rem. Kama ona rada nge ya belisha rem. Hapa niku sakata, sakata, kam sakata. Shika yuyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebula lishe neti bado unakutu. Na mapunye toso na juo weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Awo kuja kwangu wakidai njugu. Security nyati unadai rungu. Reni gani hata, nilidhani hata. Jona rungu hata, mbolo flani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry hata. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pin na kichingri kani ngale hata. Christoph Rakadan dani ya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mun peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa the ring uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwan peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mangoku wakifika basi peleke na ring.
Na wakarika Steph ma 3-pointer tu. Sifani Stephanie wangana yangu tatu. Jujoti zangu wanga roundi. Tatu tatu. Muhogo bigi mini mluyo mipiga kibantu. Tingalingaling. Cool bella ring. Na mindo bell ringer. Na wapeleka na ring. Tuma pini mejipini na makoro. Na kapenka na ninyonyambu. Ohoro wakuo, mwendo wakuo. Inanifanya nisike kushika matakuo. Hizo zakuo, chezi kufakuo. Ziko nyari yangu shinda hata za mamakuo.
Kiwa muranga na gibike tobo. Budi zangu kama kawan zangu mongo. Kwenye pedi wako lingo leo meno. Kwenye pasto iva shoda ndope aneneno. Sizi mwaga inje isi majambosho. Ni dhobo dha dhobo dha kitu dhobo dhobo. Apa kuna zapa nyetu tango leo mbengo. Nisha pita na kadem kapedi mapengo. Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwan peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa the ring uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwan peleke na ring.
Peleke na ring, peleke na ring.
This is DJ Colossus.
Madogo dhanya, wadigida. Digi digi, madogo dhanya, wadigida. Arufo kama shada, ziki nice, kumi mina. Digi digi, madogo dhanya, wadigida. Digi digi, madogo dhanya, wadigida. Digi digi, madogo dhanya, wadigida.
kialti mindani Zimeshika zime riet 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 Minani kialti mindani Zimeshika zime riet Minani kialti mindani Zimeshika zime riet Kialti mindani Zimeshika zimeria tuke jani Midia ina digeto na mabiste babi Bullocks na di area tumepige kambi hey.
Inani with the pretty girl yeah. team Give me your team cause you know me own it
Run on the pace cause you know we born it
Mamure wakonda kas bana sima bani
hey. Kingale ama shashamane Vijiti ama ni majane Kamna mamu nita magarange Mange uso metepo nita zamandane
Digi digi madogo dhane wadigida Digi digi madogo dhane wadigida Digi digi madogo dhane wadigida Arufo kama shale ziki na isko mimina Digi digi madogo dhane wadigida Digi digi madogo dhane wadigida Digi digi madogo dhane wadigida Arufo kama shale ziki na isko mimina
Kilalo aki kinge usike jana Kichapo aki kinge mkishada Kibao ama kijake taska Kinyaru kwanza kibanki rasta Kuda na kichingri siti mushi na firimbi Nina bugi na siringi nina dungi ya shilingi Kame dubu na kiingi kani mblina we machiti Anazoza kama chiti ziki bonde pigwe miti Kibibo ama ashike kifanta Kiboza ama ugong na kada Kishisha ama abong indada Kirungu adi ame mkutanda
Digi digi madogo dhane wadigida Digi digi madogo dhane wadigida Digi digi madogo dhane wadigida Arufo kumushale ziki na isko mimina Digi digi madogo dhane wadigida Digi digi madogo dhane wadigida Digi digi madogo dhane wadigida Arufo kumushale ziki na isko mimina
Mina saka ganji kisha lipuka Tupa kuchupa, tupa kutupa Tupa kuchupa, tupa kutupa Tupa kuchupa Tupa kuchupa, tupa kutupa Mina saka ganji kisha lipuka Punguza yo pupa, tupa kwa pipa Mini na kipaji na jom na bambika Kama nilite guni pato mepika Kama weni maiguni pato metisha Sura za mababuni mazezi na tisha Na kama wezi moni chabidu na pisha Ikusi na tupa siyezi fika bei Heri shike mafuta nijipige daily Nikisaka shimo ya kunitole mabebi Maziwa iwe fiti kutoka kwa zo jegi Mini mauru bila katapila baby Unacheza na yombulu unacheza videli Atukia mini mungu bado utadedi Hii ndo ufala ilfanya sige zangi Pedi. Chupa kuchupa, tupa kutupa Piga yo shasha, dizina lipuka Ita moro sash, choze nae kaboka Piga moro dash, piga brother ya luta Sema team siku sako, joy na tisha Ukiwa na wakando, utaki kapicha Ukiwa yule wako, mazuna chatisha Tupa kuchupa, tupa kutupa Nina saka ganji, kisha lipuka Punguza yo pupa, tupa kwa pipa Nina
DJ Kalonji
Matisau,
punchline, via
delivery
Mistari
zime Vanikani metoka ati flow punchline pia delivery mistari zimeiva nikani flow punchline pia delivery mistari zimeiva nimegrocery grocery vile hizi mistari ni atari mistari ati flow punchline pia delivery mistari zimeiva nikani metoka grocery
DJ Kalonji
Punchline Pia delivery mistari zimeiva nikani Metoka grocery, grocery Vile hizi mistari ni atari mistari Sisa nasari nimekampuma da beef Next stop sini mochari Wakileta beef basi tupatane buchari Niki kill show siye mpesa ni kasalari My gangs tupa gallery Sida nina amari ya stasende machinari Tupa kuchupa mina tupa kutupa Tupatane tupa ofisa tupa kishi mifupa Niaje msupa unataka tukangeta muda kula mogoka Uko ready kutoka Wacha tuzisiki, una roll na mashete basi wacha tukatike Drinks tuzifike, wacha ni kushike Watu post kambu wa wacha, watu wanike Aye, aye, nasikia zimeshika zimepanda na Nakuwaga mreckless tukipanda na Wanabonga sana, hizo ni panganga Zapasta ngangana, siwezi ngangana Ulizia the mashete wananijua na I don't talk, mi uraba tuwezi fana na Uliza kina kana na Iyo ni njamba, iyo ni baba, iyo ni governor
acha ni change flow ndena rande kalana mistari palaba zimefika pondo bezete na getondo pesa tu kwa kiondo karani machete mumero mobite you know how I do
fortune me touch the broadway summer than a sleep and a slam but I wish I could charge in a wanda my money big and tall and I can't believe in a
jam DJ Kalonji
me touch the broadway summer than a sleep and a slam but I wish I could charge in a wanda the board while some of them are sleep and a slumber but butcha come a cha cha it touch the board while some of them are sleep and a slumber but butcha come a cha them a wonder my money big and tall and I can't believe in a jungle thousand is a hand the band on your source of my income the band on your source of my wisdom we band a back with the paper them a enter so me feed them with a big spoon
okay leta chupa kuchupa tobile kaneri mkuba Sabato fuka yuda Chagala kunyumilwa wansi wenjuba Lwenzi funye lwenzi yanze Nibi huku tereka mbiganye Nengo zesa manyi gange Newe mumpito muyane
Kandada Menafala nata ada Babala banje pan mebada Mekwasa nebada Atenga sisaga Disa nuya meguada Atenda pull up Ate tonka mochupa Put the drink in a glass and the ice is in a Pogeza no leta mosaize in the raw Regendo chupole kobe kanavina
Hey, leta chupa kuchupa Tobi kanile kuba Sabato fuka yuda Chalala kunyumilwa wansi wenjuba Lize funye wansi yanze Mimi wakupele kambigani Kiko zesa manjigani Kewe wakupito
DJ Kalonji
Okay.
Cheswe nkeg mbaka bia Zake zikarie nkampanisia Akadei bet nikamseti Akadei ni mbeng, bang, bang Dara, dara, dara iyo pum pum Dara, dara, dara iyo dhuta Dara, dara, dara iyo kitu Ipake mafuta iwake kuruka Dara, dara, dara iyo pum pum Dara, dara, dara iyo dhuta Dara, dara, dara iyo kitu Ipake
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda napenda chako venye we wicheza nga miudai miudai miupenda napenda figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda napenda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda
Africa's biggest award-winning DJ, DJ Kalonji.
Love me when you make you suck my bumps like a ball. Make me think it's so tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man I call. Make you fly high like a murder drop, none at all. Hey, tell your body good on it, I'm at me. Hey, tip for me, back it up on me. Hey, this something so tight, it'll grab me. Hey, anything me say, you do it gladly.
You penda na penda. You penda na penda. You penda na penda. You penda na penda.
Ringi na niagoro alafa kuwe solo Kwanza kiwa momo buda na mchongo Macho za kondo go chongo La mimboko mbaka usogo Tima kiwa kampwa na stone proper Alafa kiwa vajwa na dundosa Pale downtown na na dundosa pale down kudundosa
Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda Chako venye wewicheza nga miudai miudai miupenda na penda Figa fire ni dangerous miudai miudai Miupenda na penda Fanya na feel kama veteran Miudai, miudai, miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda
Niko kigali yo shamba na tunamboka Lejo chaza kwa chupa ya Johnny Walker Ninateki ya mayengu na rieng Nazi tunagama chenge kunyanda upigwa mboka Hukumanga kwa tuzangu za mboka Kuna panya supaka da kula nyoka Wakichaka kitanda riko na sofa Chapa chapa kichapa na kia
broma Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda Chako venye wewicheza nga miudai miudai miupenda na penda Figa fire ni dangerous miudai miudai Miupenda na penda Fanya na feel kama veteran Miudai, miudai, miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na
napenda.
Kwa mbulu, lupu, kwa shati ndukulu. Kwa mtuke janyi ni kupige maviboko. Bulu, lupu, kwa shati ndukulu. Kwa mtuke janyi ni kupige maviboko. Bulu, lupu, kwa shati ndukulu. Kwa mtuke janyi ni kupige maviboko. Bulu, lupu, kwa shati ndukulu. Bulu, lupu, kwa shati ndukulu. Kwa mtuke janyi ni kupige maviboko. Pale Instagram, tatatisho na kimboto. Venyo na watesa mina penda mangoko. Mangoto, maloko, siko kwa mbosho. Orosho, madiva zime bundi na nikuru. Kulamba mururu, fika ndono juu ya koto. Vurugu, kukaba kwa kila
mauru. Kwanza venyu mejibeba, nga miudai, miudai, miupenda. Napenda chako venye wewicheza. Nga miudai, miudai, miupenda. Napenda figa fire, yani dangerous. Miudai, miudai, miupenda. Napenda fanya na feel kama veteran. Miudai, miudai, miupenda. Napenda, miupenda, napenda. Miupenda, napenda. Miupenda, napenda.
Miupenda, napenda.
Banana, nina eo batu na bakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Madibala na zinyama nika nikondonyo. Nikidungi nimepaka netachoma mboto. Nikidutu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapo mbake toe toto. Pigwa finger na kidole kimeja mangoto. Na yote opa na lofto na piga koto. San pigwa rano kupaka na joto.
Banana, minaeo basi tunabakana. Hapo nyuma na sidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Shandana, kani mlena inabidia weke lawama. Toka tiki chikimbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mnashada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iko ready imestedi nani.
Panana, minaeo basi tunapakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Pati meti yako lead bila kupata wafisi. Kwanza kenza sori za matapatapa nani ya buu. Tonda kumdandia, tamdandia mbaka kesha. Tinguna na daisha mbako bigi kamepewa. Tona na dalia ndai ura ura don don. Tona na changi angwai uya uya don don. Lapo na kazi angwai uya uya don don.
Banana, mina eo basi tunapakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Ati ule dem cute na covid. Ati ule churampole na covid. Ati ule bazi sponyo na covid. Jua covid, la big we kit. Jua covid, la meze bit. Jua covid, la big we kit. Jua covid, la meze bit. Setingale, shash na yo kit.
Unanukia poa kweni umejipaka nini. Unaka poa kwanza ukidunga mini. Come through manze misi wezi kosa kiki. Dem anaringa badai anapigwa miti. Cheki mambichwa, kuseti lazima. Skimbi akidai dick mina zamisha. Madredi kwa kichwa, makali lazima. Kabisikika kikam through lolota meza. Niko kitu, mini kokutu. Jugu zikishala nrausha iyo rungu. Niko kitu, mini kokutu. Jugu zikishala nrausha iyo kitu.
Jua covid, la meze bit. Jua covid, la pigwe kit. Jua covid, la meze bit.
Jua kopitu, la pigwe kitu.
Ati ule dem cute na covid. Ati ule churampole na covid. Ati ule bazi sponyo na covid. Jua covid, la pigwe kit. Jua covid, la meze bit. Jua covid, la pigwe kit. Jua covid, la meze bit. Setingale, shash na yo kit.
Uli wa muranga kichomba ya kiwalai. Kati wanahuda na kata nende malaya. Jizuma vitu miuvuta ni za Himalayas. Niwe hiravi sina gonjo na niko mada. Niko kajinjongo shen games day sai. Naka ninginyo minta watch na wamboi. Naka na dimples kako jaba minta kakis. Kateme tagzin kumeza lolo sindo routine. Naka kinyongo izo makeg sikata sip. Na rungu yangu strong nika mataya za majip. Waka mezo mpia nito
mkono na mogebe Nagona turipe wajagi konini Muratish na wale wakali wao sio nyinyi Na ule pedi wangu mjengizo konyagi mbili Zake zishike ziraruke sahau ile deni Zake zishike ziraruke sahau ile deni
Jaku bit, lambe ni bit Jaku bit, lambe kwe kiti Jaku bit, lambe ni bit
Jaku bit, lambe kwe shindu
Ati kule fem cute na kubit Ati kule churampole na kubit
DJ Kalonji
Dance, dance na baby ukichoka Wacha ni kudare tukikata kakota Saito na sele mashida ni kutoa Pusha juju, ey minita okota Katambe, katambe Zizi manare wacha katambe Iende, iende wacha katambe Baby shika simu wacha kabambe Katambe, katambe Zizi manare wacha katambe Iende, iende wacha katambe Baby shika simu wacha kabambe
Buzz kubuff, mina chief keep through Madenge, wanajipa, wanalia dudu Wakidance ni matembe juu Na manyozi kosete za kigwava tu Nibarenga kikamu ni ma 6 inch juu Ziki report ni hamo, ongeza volume kwa speaker Njugu tatu na cut, nangoja kutu ikama Tanova haswa, wairimu wanja vidana Kemba huyu haswa, mapacha mbili kwa langwa Wairimu changama, buda mbwe sedakar Wananitaras kwa sababu mihubani Wakiwasha dust, unasetika pedi Ukinipa bang, tutakula rumba hamu Na cheddar zikikam, nitabaki dunda Nitakemba, nitashika, nitafinya ah Nakajaba kakishika toa nguo, wacha hizo ah
Katambe, katambe Zizi manare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe Katambe, katambe Zizi manare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe
Walisema sisi ndio mwangaza
Tumengaa
Acha katambe, katambe
Sana
Songi yangu nimejipenda de kutoa loki Cheki yule pale, pale Akiweza si unajua vile si ufanya Acha katambe, katambe Baby girl, we inama nionesho lichopeo Siku mingi nimedai kuko Lakini sijapata chance ya kuko Acha nizame, nizame
Wapi
Washa ziwake, ziwake
Nili
Acha zibambe, tubambu
Lazima
Dance, dance na baby ukichoka Wacha ni kudare tukikata kakota Saito na sele mashida ni kutoa Pusha juju, ey minita okota Katambe, katambe Zizi manare wacha katambe Iende, iende wacha katambe Baby shika simu wacha kabambe Katambe, katambe Zizi manare wacha katambe Iende, iende wacha katambe
Kaiko fiti basi guza minyo Ka imeshika basi wacha finyo Movie za leo bana ni manginyo Fomia maodi na pia pia Kaiko fiti basi guza minyo Ka imeshika basi wacha finyo Movie za leo bana ni manginyo Fomia maodi na pia Kaiko fiti basi guza minyo Ka imeshika basi wacha Kaiko fiti basi guza minyo
DJ Kalanje
Kaiko fiti basi guza minyo Ka imeshika basi wacha finyo Movie za leo bana ni manginyo Fomia maodi na pia mayo Wakilalisha makula ni wo Bez ni vela na ngem ni wrong Adima ndugu wakuje na pong Sio mangeus pia wakuje na thong
Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia doi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia maodi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia mayo wanapenda kalongo Fika pain ni kupeleke na rada Ita mangeus ni uonyeshi nani baba Kitu ndei si anapenda miti mama Fika masai ndi uitishe kukumanga Fanya kweli ni kuonyeshe vifa Beto sheke yo vile nafa Namba nani achore figa Na ako truba na si magiza Leo si jaba ni magiza Leo za odi ni maisa Akichekwa moro iza Asikicha apunda shika pizza
Ebu katika ndo tucheze kalongo Ebu rombo sando tucheze kalongo Ita makwila ndo tucheze kalongo Ita machura ndo tucheze kalongo
Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia toi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia maodi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia mayo wanapenda kalongo
Talk lady baby girl back in the day Nimekukemba siku mob weni genje Iko nini usijali jeni nyege Tabia mbaya leo tutafanya kwa kete Chamama cha baba ah. Bila unanishika joe inaniwasha, macho zako joe zinanimada, na nikivua joe utaitaka. Sio siri joe nakutaka, sikohoni joe lakini naitaka. Ruka ruka kwenye bezungusha haga.
Ebu katika ndo tucheze kalongo, ebu rombosa ndo tucheze kalongo, itamakula ndo tucheze kalongo, itamachura ndo tucheze kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, zia mgeusi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, zia toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, zia magodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, zia magodi wanapenda kalongo.
Mix Masters DJ Academy. We only train professional entertainers. Intake ongoing. Contact DJ Kalonji on 0725-686-724.
That's the only cause I'm supposed to stress. Got my renegade. That's the only cause I'm supposed to stress. Got my renegade.
Kusuka nuna dinda, ringa vile diva natatisha. Twitter pana dhani ndalalisha. Chuma, ona uyu, ako danzo amebeba. Ona uyu, ako japa na mabela. Ona uyu, yunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza, twende dada blanda.
That's the only cause I'm supposed to stress. Kama rene kisha basi unipe. Natuweli diva last money spend. Atakani mita Mr. Bagain. Yeah, that's the only cause I'm supposed to stress. Kama rene kisha basi unipe. Natuweli diva last money spend. Atakani mita Mr. Bagain. Game basi pale Instagram bae. Bera penda sign is on my pale Instagram bae. Bera penda sign is on my yeah, ni pale Instagram bae. Bera penda sign is on my pale Instagram bae. Bera penda sign is on my
napenda hizo ma unanilenga na umevai luku tu. Nadai wife geja na zuku tu. Na kudiemu walai unadai nuku tu. Ukipita nkawe wacha juju. Boy child ashara usha dudu ju. Sponsor ashara usha jodudu ju. Na kudiemu walai unadai nuku tu.
Kemba tuto akufiti shikisha njugu na njiti. Shh, shh, cheki bro washa shasha adi moro. Shh, shh, bila ticha kuna shule kuja daro. Nyanya shh, puff puff. Shh, shh, orosho biga shodol kuna giza. Ziki nice, tuji nice, uweki story. Kata maji pia shada legalize. Pali insta double tap, tepo keme tap.
That's the only cause I'm supposed to stress. Kama rene kisha basi unipe. Natuweli diva last money spend. Atakani mita Mr. Bagain. Yeah, that's the only cause I'm supposed to stress. Kama rene kisha basi unipe. Natuweli diva last money spend. Atakani mita Mr. Bagain. Game basi pale Instagram bae. Bena benda sign is on my pale Instagram bae. Bena benda sign is on my yani pale Instagram bae. Bena benda sign is on my yani pale Instagram bae. Bena benda sign is on my
Jambo, usiseme hii mwaka sina scandal. Kuna ngoko na dai ku dismantle. Hii time ya mwezi huna tampon. Usinyonge nyoka kama huna valon. Baby girl, pardon. Chuma inafuma, ikiskumwa. I'm a love doctor kinikumtuma. Na wabeba baby.
beba bila kifua. 2022 naomba kura, MCA Langata isha kuwa. Alejandro Love Quotes zimefuma.
Rodi wa Moran, Willie Jones.
DJ Kalonji.
Ole manga, manga ngo sini. Ole manga, manga ngo sini. Ole manga, manga ngo sini. Mabwana zama baby zao sini. Ole manga, manga ngo sini. Ole manga, manga ngo sini. Ole manga, manga ngo sini. Mabwana zama baby zao sini.
Sina lobaya wacha kushanga. Na tuna haya na iu manga. Niko jua jaban kirim shashanga. Niko na mbugi yangu nkute kwa mta. Tukjeza kila siku flay nafa. Usingizi lisho jala siku saba. Guze tuchafu badu na geuzana. Legalize it, miti ni dawa. Manguko wote wako na umanga. Mangati wote wako na umanga. Mta zote ziko na umanga. Kamu ujui sisi wote ni wale.
Wale manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Mabwana zama baby zao sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Mabwana zama baby zao.
Nanda imekazwa inyushikishi. Napita nikikata nikisipisi. Napika iyo kitu inapisipisi. Ukiona mina mbulu juan komasi. Nakimba wamboshi konjeri na masi. Izo shimo zote mina magi. Nakata best William nuso na kisi. Chobo wa kasongesho. Diki cho, icho icho. Kalongongo na banono. Kilokolo tambao. Kuchengwangwa kwa grao.
Sini ole manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Mabwana zama baby zao sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Mabwana zama baby zao sindi.
Kudiwa mburanga nika ni meme za tongs. Na leo kata shika tu bila jing jongs. Na ring ni kuredi tu kamere kiwa on. Na hao mangia uzapo kando wale geze thongs. Mangoti mingi mingi kido giri dhatu. Mangoi mingi mingi kido mkoko dhatu. Mi sina kili mitemea hadi wale mati. Mi mwaga kaa chizi sipanguzi ndo ulambi. Isunge kuwa mkenya ninge kuwa pidi wake. Na kange kuwa githu ninge mtoka sandu zake. Leo sidai beef sepa nakula sistake. Na binisha mada kili tende tukakati.
Sini ole manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sisi ni mabwana zama baby zao sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Mabwana zama baby zao sindi.
Naje mojo na jikuna kuna. Ukiulizwa nini nunasema tia kuna. Twende party.
Willie Jones Magic's anger on DJ Kalonji.
Party after party.
Nyama. Nyama.
Nyama.
Ya boom boom.
Nyama.
Ya slick queen.
Nyama.
Leo niko fly cutting oingo.
Ay.
Buruka ting oingo. Wika do pussy cutting oingo.
Ay.
Buruka ting oingo.
Chokora mapipa unakiona Shakira. Tigo kuni dakira kamote mashira. Gokinya nadira kuna pokonda pira. Sina saa majira mkisi azira. Teko basi pakira kuna du maria. Kani vajo maria akiga kiwashira. Kauna penda za dogi leo ni punda kasia. Kauna penda za mbogi leo malaya kasia.
Party after party.
Party after party ni kumosha pi place. After party tunamosha pi place. Party after party ni kumosha pi place. After party tunamosha pi place.
I'm craving ya kishada. Craving ya kishada. Craving ya kijaba. Craving ya kijaba. Udi wa Murang'a lena pia na tuma. Mete after mete. Manjotiza kumwagi kazi mwagi kia paivisa itu kwa kete. Kani mashada naziwa shadara ni ntele kwa uko kamete. Demia kwa medos kejani na mchimba toka nyuma ndo ni sone kute.
Yeah, niko ndani na shida pasi ganje. Hapa nipate hata kama tutake. Hado mkate mkatanga na maji makali na pale. Iko nini sijali. Waita leta na ufanye haraka. Na hizo tako zianzange kubwara. Ambia DJ manaija ni swara. Kali ya ride la full shot na mwaga. Chekili kibigi ndo nikiangusha ndane. Na bado nikibigi utakonfirma magizane. Kama pena pidi ngeze dini mini nani. Hadi marafiki manafiki chapu nane.
Party after party, yeah. Party after party, yeah. Party after party, after party after party. Party after party ni kumosha people. After party tuna mosha people. Party after party ni kumosha people. After party tuna mosha people.
Ah, ni kuingisha nisitishe nikimbicho magere. Ni kulima iyo migodi wekewe mchele. Super wako ni wa umatika ni loyo akwere. Pigwe mbosho na dere adi atoe ni pere. Kana washo na kudu apo toe upele. Nikatape tuza juju nikatuko shere.
Saini panty after panty.
Chakai
panty na kibangi.
Sound tuye kwa radio siyo misekto eh. Cheki design imo shika vi sexy. Jina ni zero so in case if you didn't know. Tako ready syndrome kani metoka cheki. Alafu atina penda vagina. Bore goriji sim China. Ini historia penso na maina. Walikuwa kibonga ile time wakiwa China eh. Mojo kwa nupendi vagina. Niajuna kakaka vagina. Mojo kwa nupenda ki vagina eh. Cheki ati, nyaje mojo najikuna kuna. Nukulizwa nini unasema ati hakuna eh. Nyaje mojo najikuna kuna. Nukulizwa nini unasema ati hakuna. Twende
party after party. Party after party. Party after party. After party after party. Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
Mix Masters DJ Academy, we only train professional entertainers. Intake ongoing, contact DJ Kolonji on 0725-686-724. 0725-686-724. Follow DJ Kolonji on Instagram at DJ Kolonji. That's DEJAYKALONJE. Get unlimited mixes from our Mixcloud page at DJ Kolonji.
Africa's biggest award-winning DJ, DJ Kolonji. Kolonji. Kolonji.
Pele que nadie, pele que nadie. Ah, tú tienes de chini leo. Tiki, no te lo tusis en boco, boco, boco. Tiki, DJ. Uy, antes de acá, baby. Ya mani no se estoy en dance.
Ni me kam na mandom, zitirani na zidi zimetoka.
zimpata mini kaza dam. Ama boko mnareda zini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni mtu.
DJ Kalonji.
Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni mtu ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni mtu. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni mtu ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na ni tam. Pigwa mboko kushoto loko nyoto. Ako shopo loshe mapu nyeto. Itapoko mashata kani mento. Unangawa madam ni kani dento. Nazeminia ni nanguu bila njugu. Unastuka na utadosho na kirungu. Geusle kuina mechezea madudu. Nako dudu na nyuma anatundu. Toka grini na jabani kuchumni. Kusetie kichomni, kurolie kindomni. Kuchambue kifomni, kumangie kisho. Nikundarue before, nikuzamue dufo. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na ni tam.
Boko haram.
Kimboto harami moto zikishika teka ngoko. Gizani ni kunguri kumeja mapoko. Itapidi ndio ni jenge kikoko. Ndio ni pande ni jengwe ki round 4. Na murambi na muratish kwa kikombe. Ndio ni sani zile nono na sikonde. Kama 40 ikisha zote. Akirombo saa ongeza toke.
Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na ni tam.
Boko haram. Kutulia karofo ni kwa naristo. Za uka gito, juki na bosko. Na mbogi yao, walipoteza mavaju zao. Kweza mikono zosi kwa mademu wao. Nishae vuta micho ni kaspenji wa githomo. Na misi fala na jono nuka kama shono. Kasinge kuwa rapa ninge kuwa refangono. Nenda jere on moja kunye supo kono kono.
Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na ni tam.
Boko haram. Boko haram.
Aluta Tukojing na majong na mafansa kubezwa na zoza aluta.
Ati from zi ukamni aluta. Ati rieng za ponyoto ni mafuta. Chikisha njitu ndo indi zenge usupa. Uliza guashiwe beba na mashuka. Lendo store ndio ni kuchome kibona. Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa. Rungu yangu suda baki ukishonwa. Pige mungu ndio ashikwe na homa. Hii ni tension na itaji kuseti. Mangyo swako wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras chui ni kue kipedi. Kauna usoro chui ni kueke bendi. Bashi kwa fine chui ifike weekendi. Awa supo wate na wapika paki. Sina ndai nilipoteza nga kaka. Ngeus ako jabana na dice chui french kiss.
Pate best na maboys tumechill tunakata mizinga aluta. Na madame wakikam nana tunakuanga girimba aluta. Na mawetete wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majom na mafans wako bezwa na zoza aluta. Aluta, aluta, lompaka aluta. Aluta, aluta, zimishika aluta. Aluta, aluta, lompaka aluta. Aluta, aluta, zimeshika aluta.
Oya washa tukibanzi likuke kasadam. Dishonyanya tunagang tunakaka taliban. Mwiteka ni fan pewe keg tunajag. Rombo sewe na mani.
position. Kanindesha kanisan, kesho tenda kanisan. Father give me permission. Call police and tazi pata aga kan. Mina damwe liva kan, kunitako li haram. Shoot to the sun, si lazimu kuna gun. Fanya sele uko yang, chora stories ama kwang. Stick to the plan, niko loyal to kwa fam. Kani form ya dona kam, kani bajo ni dakam.
Yes, kadunda.
Pate best na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta. Na ma name only come now now tunakuanga girimba aluta. Na ma wetete te boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na ma jong na ma fans wako bezu wanazoza aluta. Aluta, aluta, lompaka aluta, aluta, aluta. Vimishika aluta, aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta. Vimeshika aluta,
aluta, aluta. Demi yangu ana mazuta. Tulikuwa tume hata hii vibe kapuka to the wall lazima hii round tutashine. Sio ficho tutarise, sio ficho mta like Nelly hii beat imetouch. Walisema we ndio guni kikuta kwenye hook. Cheza chini tuwa roge, cheza chini hii ni ngori. Hina jua mayutu atafia mimi hushikisha bila tools. Wanajua mini veteran. Iwe giza, iwe sali, iwe kanget. Bado katagora we winch.
Alejandro niko juu kandege. Nili jam nikabai tundege. Njo nifanye bash moja genje. Ruka kwa jacuzzi njo tutuenjeve. Breakfast ni dry fry na sembe. Most viewed ni mango titu za tene. Bodyguard wangu wote ni malele. Wanna die na wabeng kama champion. Mini hitman wakugondi tenje. Last week nilifuliza na unye. Waka try kuni capture na menje. Alejandro aka Mark Mende.
Pate ni mechil na kabinti. Form ni mingi, hadi anashanga na sisi. Kila siku ya wiki, get tipsy. Na niki get done, I blow it all on the whiskey. Jack DJ me, na blame it on the Henny. We started out slow, nilikuwa jam levy. Ish too crazy, kukumbuka siwezi. Niliji get home, juu ya bed, nime blex. Sima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mare kwanza ya pile, zime nice. Sima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile, na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice.
Bless, never stress, na finesse hizi shida. Kila zikiniona zinapita. Niko pilka pilka, mali naitajika sijafika. Stop asking me mbona nimeficha. Na kama umelala basi boy, and with the acid na watu wa kuchoma picha. Nadai kuivisha kujijenga for the money. Nadai kuget madogu hama depu for the money. Niko on, niko on, niko on. Toa form. Toa form. Niko on, niko on, niko on.
Ise uzembe na lazima iwaweze. Kabika kwa blame na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai,
gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai. Gai, 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 gai.
Legeza, legeza, mam. Legeza kiuno ni pekeje. Legeza, legeza, mam. Legeza steak ni pekeje. Legeza, legeza, mam. Legeza zigo ni pekeje. Legeza, legeza, mam. Legeza diaba ni pekeje. Pekeje, 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 pekeje.
Zigi
wanapenda chuma, maboy fiti wanapenda ngakulima. Dema kipita wanaguruma, akijipa wanapiga bila huruma. Miracle baby zime nice na chachisha, na shika jaba tuto zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Sida, Karo na Natasha. Sikirunda wananza kutetemesha. Wamlambe,
wamnyonye,
wamlambe,
wamnyonye,
wamlole. Shalkido anaspin na maye.
Ah,
na spin na maye.
Ah, na maye.
Kakioma na shikisha na maye.
Ah, na maye.
Zikishika ana drive na maye.
Ah, na maye.
Ah,
wala ye.
Anajua yo spin na maye.
Ah, na maye.
Usiwori ni mefintika, kulikuwa na kajam flani bad tumekapita. Pewa tozi kuna ice menda dance flow. Najuga duba umefunga nipe dhudha yo. Kisinga inga toka chini niki kiangu kimese. Nipe sita mbili mbili wa mionyezi nikupe. Ukimble kinaanza kukukuza unaple. Na kudema dema ni kushike filthy wa high. Chal kido kwenye mic na zitema kwenye flow. Tuwa bamba mnipe nduru ni washo niki flow.
Ni washo niki flow. Ni washo niki flow.
Wamlambe,
wamnyonye.
Zikishika ana drive na maye.
Ha, na maye.
Kuwa mini endo lize bora ye.
Ha, bora ye.
Anajua yo spin na maye.
Ha, na maye.
Dengara, dengara, dengara. Sini wale wa dengara.
Ate?
Dengara, dengara, dengara. Sini wale wa dengara. You a gang, shagara, bagara. Uki drip na kutowa kapara. Masilva, new hit wa mlambe. Masilva, new hit wa mnyonye. Ukiandika na nua wa mlambe. Ukiandika na nua wa mnyonye. Masilva.
Ukiandika na nua wa mnyonye.
Wa mlambe,
wa mnyonye.
Wa mlambe,
wa mnyonye.
Wa mlole.
Weka kademu kwa kofiki kukuna ndo nimebatisha umbo fix ya kulika. Weka kado malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen B Machine. Kakona Queen B Machine, sema Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kwa mebeba steki bigi nika Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kaki inamazi ya jane nika Queen B Machine.
Queen B Machine.
Ene kizidi umengua nika Queen B Machine.
Queen B Machine.
Umbala nyuki yani 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 Queen B Machine.
DJ Kalonji.
Ni kunyuke basi lea utatika. Ni ngoza wacha kwa kwaweka mna kamisi. Ni kithani rodi naro kistukia ni mkaro. Misi fresha kwa mastingo nita kushika kilubaru. Nokia na eti kuwika nita kumwaga jezano. Kuguru mishe shimolo utadhani mcheza pano.
Weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fits ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kako na Queen B Machine, sema Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kwa mebeba steki bigi nika Queen B Machine. Ya chane nika Queen B Machine.
Queen B Machine.
Ene kizidi umengua nika Queen B Machine.
Queen B Machine.
Umbala nyuki yani 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 Queen B Machine.
Queen B Machine.
Queen B Machine, sema Queen B Machine.
Queen B Machine.
Nasema Queen, Queen, Queen B Machine.
Queen B Machine.
Queen, Queen, Queen B Machine.
Queen B Machine.
Ayo Barkani, Barkani.
Lani siku na nide ya kutwacha. Badala tukuna sema tuja. Nazifuta mwana najua kutwacha. Akitwak boy shal ana mbao. Rauka juka stream za kachacha. Nikuperi baka kama gira kifao. Upa upa
baka wa
ai. Upa upa
baka wa
ai. Ama demu wasimame ama wainame.
Ah, we wainame.
Ama ngeuso simame ama wainame.
Ah, we wainame.
Na basi wainame.
Ah, wainame.
Basi wainame. Basi wainame,
awainame.
Basi wainame,
awainame.
Msanduko ni kimbitwa sikingale. Masiva na jitambu waka ordinare. Kiumbanga
kwa kushoto mamboko. Na kangoko na kasesa kama koko. Yaje niaje ni jambe wa makale. Suu najua mina ataka tukinare. Ni wawasha ina mtakubale. Take ndena anawasha tukingale. Na daibong e-form nisha sare.
Leni siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu jow. Nasifu dem wana najua kutwang. Aki twang boy shell anama. Rauka juka stim za kachang. Ni kuperi baka kama kira kifau. Upa upa eh. Ay upa upa eh. Ay ama dem wasimame ama wainame.
Ah we we wainame.
Ama nge uso simame ama wainame.
Ah we we wainame.
Na basi wainame.
Ah wainame.
Si basi wainame.
Ah wainame.
Piga flash, na kuna vile ndongeza shash. Buda bass, na kuna vile nasaka bash. Sauta catch, na kuna vile nasaka cash. Nina shaba, na kuna vile napina gono. Adai paka, ona vile nangwa usoko. Super fly, na thuga tuwa chio ngongo. Nina jugu, dula ndula kwa manyodo. Ni undugu, my ex, unatema ngono. Pesa task, chere usingizi wa pono. Mboko fast, mroro sienda taka pono.
Leni siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu jow. Nasifu dem wana najua kutwang. Aki twang boy shell anama. Rauka juka stim za kachang. Ni kuperi baka kama gira kifau. Upa upa eh. Ay upa upa eh. Ay ama dem wasimame ama wainame.
Ah we we wainame.
Ama nge uso simame ama wainame.
Ah we we wainame.
Na basi wainame.
Ah wainame.
Si basi wainame.
Ah wainame.
Si basi wainame.
Ah wainame.
Si basi wainame.
Ah wainame.
Sikia leo vile maani mekupangia. Adiche ukilandi utachangia. Ya gia mi upenda ile feel ukiwa menikalia. Nuki study vile we uwa unatulia. Waithera pembaga gata gate kado. Genaga wegwa kwa oge tabia toido. Gake no kigwa robo weyo heterezo. Oka inya wezere kinyo kamia zade. Zade, zade, eni zade oh. Leni siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu jow. Nasifu dem wana najua kutwang. Aki twang boy shell anama. Rauka juka stim za kachang. Ni kuperi baka kama gira kifau. Upa upa eh. Ay upa upa eh. Ay ama dem wasimame ama wainame.
Ah we we wainame.
Ama nge uso simame ama wainame.
Ah we we wainame.
Na basi wainame.
Ah wainame.
Si basi wainame.
Ah wainame.
Basi wainame.
Ah wainame.
Basi wainame.
Ah wainame.